Exclusive from Hoobit Productions.
King James will be living in the most of the last bad man. Look black, aka the commander. Hatai birikiti, haipe. Hatai birikiti, haima. Hatai birikiti, haipe. Hatim tima chimtutai. Hatai birikiti, haipe. Hatai birikiti, haima. Hatai birikiti, haipe. Hatim tima chimtutai. Ama pesa bia kulibia kulibie. Ama pesa bia kulibia kulibia. Ama pesa bia kulibia kulibie. Ama pesa eh. Ama pesa far. Ama pesa bia kulibia kulibie. Ama pesa bia kulibia kulibia. Ama pesa bia kulibia kulibie. Ama pesa eh. Ama pesa far. Ama pesa wena ni ndani me. Dile. Ama pesa wena ni ndani me. Dile yo. Ama pesa wena ni ndani me. Dile. Ama pesa wena ni ndani me. Dile yo. Ama pesa wena ni ndani me. Dile. Ama pesa wena ni ndani me. Dile yo. Ama pesa wena ni ndani me. Dile. Ama pesa wena ni ndani me. Dile yo. Dile yo. Dile yo. Dile yo. Eh eh. Ama pesa wena ni ndani me. Dile. Ama pesa wena ni ndani me. Dile yo. Dile yo. Dile yo. Dile yo. Ah ah. Ama pesa wena ni ndani me. Dile. Ama pesa wena ni ndani me. Balangeko, wazibe basa pechinge batumeko. Nima waimbila ama piasa ya Mozambia. Introduced by Rock Black, yeah. I know it's a vibe, back to the dance. Vibe from Rock Black, back to the dance. Ninge namo in and out, no panja. Minimo constant, pakati no panja. Hati biti bounce like a bo-o play. Nga ufuno vina nikungena po play. Hati biti bass chimtunda bakati. Nakole wana kufina male wabati. Mebata mani waimbila no punda. Bloodline ya mapesa na ipangwe. We have no imbanga imbe tumfwe. Ngati wa ikonga folo konga tumfwe.
One piece up, 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 one piece up.
Nimangena tip muma thoughts no muela. Kukaniza nimbo so imba no muela. I've got talent yanga no tenant yanga ntie yanga. Ini letele maafu paka nikazushe monga pake tiri afu. Nikalemba nimbo mtu sanga eso kuba. Nikosi ya kapa balale che. Chikalibole mba ina adave che.
Sonjela ma sonjela, sonjela ma sonjela, sonjela ma sonjela. Kuti kusibe wa mene aimba.
Rock Black, yeah. Die mwine wa mapesa right, yeah. Nima ba imbila ama piasa, yeah. Baka yambo vina niva sowela no jack.
Exclusive from Hoobit Production.
Exclusive from Strength Out ZPushUp.com.